amde mobti fanjoto yoda segu kanye bomoko fu jamarnde wotto jono kuddede an torri dum en sanne ko nayri bangal dombi kanye fa yotto yo gildi kanye ko nande mudun de do kuddana bonoton kulleji wattu yogay don way latar sababu nyawuji kedden be do yimbel ko cifi do hen
domi ana hewli genni bam ko joni pinato sar wad nyabilaaji kewdi sa natli ciudedin ayata nyabereji hewdi men sugri sanne sabi domi ana wan wadne nyibbe nyabilaaji di somun andaka hono misal nyaw coronavirus watti mudun tampit aduna fedda mudun
andambe kabaru hawaluji kolitiwidi kolati sababu so dombi mo en jeli nokko kanye boodi fayotti ahma nyagere ko nande mudun yo taguji yimbe be jati non kanye wayde laballe odo nokku
aujourd'hui abama
genni bamo ana sobi sanne nokku futi yaada a tawanto nyamarde hitan fudum buran beedaade yaade ana fada dub sappo handen medele ni tuni wotiri ni hibna ka jogala fe
tiagal bunude hawaluji de do kuddan bay latal sababu nyawuji kewdi bo latal sababu neddo du non kam andambe kabar cialal be kolitiri wite fa be dire dem famu kedda mo konko no dirte mamadou sissoko yo gollole clinique nokku no dirte laasa
do a travers ces moustiques
watti fuso bub ana heewi bo wedu heban semme tiagal mudun hamadi nyegeji en kan e domi fu to ana hewlis ciudi kayde ana wanata sabe wadda nyabilaaji jogaji kono tifoidi maso nyaami nyaamade ana wanata sabe wadna jemaare de nawoji nanal mudun sabe hono fu daaba watti ngom mudun so bani arma nyaami dun ana wadde torra ciagal mudun
hodlati sababu mudun kanko jakaliya siaka sidibe andando kabaru hawaluji o yomu fan jogili hen gedum mudun lamo kanye yimbele be
parce que il y a quand même
lamo han fi dabiriji honan hontinir rat itorraaji porta nyamar itta hakkune koyde yimben kuma lafa hanne jaati yobbe nuku goto to yippata nyamar amen nuku goto to nyamar yippeto to menen ga numu bugu heddaki kasin fe no heewi tep nyamar sabe genni bam ko nyamar mo do fu on nuku goto tippete jamaara ndu haaji en wala hen kuba tetta tan nyamar itta bangi galle me
fa wayde labal heba habe nuko wajib tan sina sariyaaji jaltine do hen non kam andabe kabar hawaluji be kollitir wiide sariyaaji konayri bangal labal kanye nokkule do tunele de mbawi yuppede do katten bete hande do kabaruji meden jowi do hawaluji di yenji jiddire warore wassalam.